This is the Mahikeng FM podcast. Omang, thulaganyo ya tlhatlhelelo ya tshimologo, tsweletso ya bo Afrika jwa rona. Ikitse gore o tswa kae le gore o ya kae.
Omang, in this concrete jungle of conspiracies and propaganda. Omang, in this bottomless pit of lust, rape and AIDS, of moral decay, father rapes daughter. Omang wena, in this world of politics, bush tripping for oil, plenty innocent lives lost. We remain the features of the pregnant beast in these perilous days. Omang mo Afrika, in dark, dark skin. Are you media and press infested? Are you African American, European African, or African African? Karagore Africa for Africans is the order of the day. When that order manifests, Otowe Lakai, who are you? You need not be indecisive in the valley of decision. You need to find the God that's in you, assess and reassess. So when I ask Uma, Okhona Gompotsa. Omang mo Afrika.
Omang le Ras Pablo la bone mongwe le mongwe magareng ga ura ya borataro le ura ya bosupa
fela mo Mahikeng FM.
Omang mo Afrika.
Ke sa Afrika wena morati le molatedi wa Mahikeng FM 96.7 MHz in stereo si kokotlelo sa lo a go ina ke Ras Pablo wa maloba le mabane thulaganyo santse le yone ya Omang mo Mahikeng FM 96.7 thulaganyo leng gore re seka seka ebile re le ba jalo le morago la rona re le ma Afrika ga ke batle gore history ga ke batle gore history ka gore ke la dingwa re seka seka jalo le morago la rona gore rena tota re le ma Afrika re tswa ka ebile ke ntse e leng gore se re dira ma Afrika a ke ka re ma Afrika ka gore re bantshonyana kgotsa re ke ka re ma Afrika ka gore re tsaletswe mo Afrika kgotsa ke ka re ma Afrika ka gore Afrika e tsaletswe mo teng ga rona ke ka mokgore nang disanyane ka kwano jaaka re tle re ka rere ra itlhatlhoba batho ba tlhobaela ka gore tota mo dinakong tse di leng tse re tshela mo go tsone tse tota go matshosetse go bona mo Afrika simolla nna jalo disanyaneng a sekaseka jalo bo Afrika ba gagwe re thankgolola jalo kgwedi e ya Lwetse maruwa Lwetse pula kgwedi e leng gore re a itse gore e betswe ko thoko jalo jaaka kgwedi e leng gore simolola jalo series tsa ngwage tsa diketeko tota tsa ngwage motsho ke tota ke kgwedi e re le mo gone le gore ke e leng gore jalo e supa jalo e simolola jalo ngwaga o mošwa wa mo Afrika ke ka mokgwa o gompieno jaana nna le wena re tlile go bua jalo ka calendara ya rona ya Afrika calendara jalo ke ga ke itse gore nka e ba jang ka tsela e leng gore re ka e tlhaloganya ke go banka ngwa ga nako go arrangiwa ga nako ga nka e ba jalo mme go botlhokwa jalo gore jaaka ba bantsi ke a itse gore ba itse gore kgwedi e ya Lwetse September ke ngwaga o mošwa wa mo Afrika mme ga re itse tota gore goreng ebile ga re itse gore re tsamaya le mo ngwageng wa mokae ga re lebelela jalo calendara ya rona ya Afrika mme ka kwano re nna le Tautau Haramanuba yo elong jalo the grand master wa the Bantu order elong gore dile jalo ka semowa sa ma Afrika le morago la ma Afrika go tswa ko ga lowe e seng bo Afrika bo elong gore re bofilwe jalo ke history ya maloba ya bokgoba le bokoloniale ka gore jaaka re itse gore bokgole le bokoloniale tota ebile ke tsone tse e leng gore di ile di a senya jalo botshelo jwa rona re le ma Afrika jaanong o teng ka kwano we medisanyane o mo ya ditiro tse dintsi tse leng gore tla di tsamaya jalo tsa South Africa tsa community ya Rastafari jaanong re tseile nako re gompieno jaana jaaka go aka the Gregorian calendar ke itse gore Gregorian calendar ka Setswana ke ya go ebitsa eng mme ke calendar ya seeng e ra jalo gompieno re ke the 1st of September ke bontse ke bona montle mo batho ba tshelana ka metsi one of the most scarce resources re sokola ka metsi ko motlhabeng ka ko gaeka kwa gona metsi mme batho bona santse ba tshelana ka metsi ga ke itse gore ke batho ba tshela ko le ga tshelefeng mo e leng gore gompieno go bua ka climate change mme the 1st of September e betse go thoko jaaka spring day e le yone tshimologo ya setlha seno sa spring letlhabula ga e le gore ke ba sentle ke letlhabula ke ka mokgwa o bonang batho ba tshelana ka metsi ba re go a fisa yanong jaanong rona re lebelela mo ka ditlho la rona la South Africa o emedisanyane ka kwano Dr. Ramanube re ke mofe nako e gore atla kgona jalo go ka dumedisa gore tle re tle re simolole puisano ya rona ka kwano Ratautau Haramanumba, re wa amogetse mo sekokotlelong sa loago, sekokotlelo sa batho ka batho. Ka dumedisa bareetsi ka kwano raetso.
Ke leboga Ras Pablo le bareetsi ba seyalemoya sa gago, le maAforika le baTswana ka ofela, ke re pula e re nele.
Raetso ko ntleng ga go senya nako re bua jalo re lebeletse kgwedi ya lwetse mo Setswaneng ra re ke lwetse re go laleditse ka kwano ka gore tota sentle ra itse gore mopedi jaanong sepedi le Setswana di a tumalane thata tota ka puo the first expression ba re tlhagiso ya ntlha ya ngwao ke puo jaanong puo tsa rona di matara yanong go botlhokwa gore jaaka motho o nang le kitso re tle re utlwe ka leleme le e leng gore la tumetsele la rona gore tle re kgone go tlhaloganya sentle re sekaseka kgwedi e ya lwetse jaaka ke setse ke kaile ke re mo Setswaneng ke gore maru a tla a lwetse pula yanong ke setlhaselong ke kgwedi e leng gore pula di tlile go na jaanong naga e simolola e nna ntle e talafala re nna le wena re bue ka calendara e ya Africa jaaka re itse gompieno jaana ne ke setse ke kaile ke re dirisa calendara e bidiwang the Gregorian calendar ga jaana ga ise ke itse pharologano between calendar le almanac mme ke a itse gore nka re gona le pharologano teng o tla re fatlhosa teng fao jaanong a re bua ka tshimologo tota ya the African calendar ya Africa calendar ya rona ya maAforika gore e simologile yang gone tlhago ya teng its nature e ntse jang ka tlhago ebile e ntse le di-patterns tsa teng e ikadile ka mokgwa le tsele ntseng jang
ke a leboga Re Pablo le bamamedi ba seyalemoya sa gago kgwedi ena ya lwetse ka sepedi ba re ke lewedi and ga re ya tshimologong ya rona maAforika particular le rona le marasta rata go simolola ko Ethiopia gobane it is one of the kengwe ya di tulo tse di leng teng mo lehatsheng tse e leng gore le borra le borra science ba tlhagisa bopaki ba bophelo ba pele gore the oldest life is found where ke mona re fumana lesapo la Dink Nash magoa ba mmitsa gore ke Lucy 3.2 million years ago so gora re tlo bua ka history ya rona ka ngwao ya rona go boela morago 3.2 million years ago ko Ethiopia ko re tswang teng new year or ngwaga tshimololo ya ngwaga ke ka di 11 tsa September kgwedi e bitswa Mascaram now ga o itlhagisetsa gantle because rena re sebetsa no ka Gregorian calendar gora gore ko Ethiopian calendar the beginning of the year is September 11 ga re tsisa mo Gregorian but the original writing calendar thing is September 22nd which is what Ntweba is saying for the spring equinox. The only time, the only time we see who the motsegare dileka. Dileka. So, Timo Basimulu Zindeng, but this time, Molever Busiho Limusar Delegalegana, Kimo Resimulante, Kimoho, Kimo Jara Isimulante. But Koshebile, Kobaning September, Kis Spring, Kinago Yelem for Dilo, Dia Springer out. That is why Legas Huamadiniane Aruna Batarki of Spring, the product of Spring. So it's a product of spring. You are offspring of a human being, offspring of a plant, offspring of an animal, is offspring. Mara elehoro also batho ba ne bana le nako ya bona ne synchronizedwe ka nature ka tlhago. So ba tle ba dadi ntwana ba itsa gore ke di mating season. Season is a mate. I nalo wena ga re ntse re ka re gola ne gona le ntwana tshola re banyana ba ba bolela re hey le ska utumela ba sima yana ka September ba tlo leira pregnant. Because that is the time, that is a mating season. Ke na go di ntho di plant di spring out di sweet di le fertile ke na go e ba nna di sweet tsa bona di leng fertile so ke na go di portfolio le tsona di leng fertile so ke spring so it is it ke ka this period ya spring ba shebile tlhago ba bona re ke na go di ntho di simolang ke na go because na go ya bona na go ya rona le setso sa rona se tsamaya ka tlhago ka ge o tlhagisitse gore ke ntho e re tswang le yona ko galowe so now again re bue yalo mo re bua ka kgwedi no gore 22 September spring equinox ke nako e bosigo le motshegare di lekalekana and then yalo re tle re bue ka letsatsi a ke re rona mo re ka Gregorian calendar e o ihlasitse yena re buang ka yona e re sebedisang e ka sekgowa nako ba rata go isimolola ka 6 o'clock like go seng ba tla re ke 6 ga no yana go thwe ke 6 mara
tsibo a simolola ke 6 a simolola ka 6
ya mara empa badimo ba rona ne ba re ga maitsibo a simolola ke 1 e ntse le yalo le ko Ethiopia e so change ke 1 the first hour of the darkness kama re di re motshotsholono ge ne bomphatlatsa nena le di tsamiso di tlisa miso ga le sedi le simolla ke wala babo it is the first hour of light and then mantapama is the first hour of darkness awara ya pele ya le fifi awara ya pele ya le sedi gore ya ganya so so, and all of this is natural because it is only kitlahoro usimule khobala busiku bukadile neng busiku buka simule ka 6 o'clock. What happened to this other hours before? This other 5 hours kweza halanga zola, which form part of the day or form part of the night? What happened to them? Are they not counted? Hadibadi. So badimo ba rona bagolo ba rona ba ne ba simolola nako e e simololang ka yona lefifi ga le simolola ke one lesedi ga le simolola ke one ga bosigo le motshegare di lekana ke new year and then ke mphela ya bitsa spring equinox ga dipeo tsa rona tsa batho tsa diphoofolo tsa metlhare tsa tsotlhe dintho tsena di ba di simolola yanong di le fertile ke indication is a natural indication ya gore we are now in a new year mo go ngwago motsha so ya batho ba tshelana fela ka metsi no ba senya metsi a so be spring You know.
moretsi go gaya ka ipotsa gore ga gote ngwago mosa o diriwa jalo ke the spring equinox ya ka we tlhalositse gore ke ha busi go le motshegare tsimo la go lekana le go lekalekana tla ga kologela jalo wena moretsi gore re tswa mona ko nya mariga jaano bo marigeng tota bosigo bo botelele motshegare o mokhutswane jaanong ke lone ke yone ya go simololanong dinako di simolola di lekanekana ke yone the spring up ke yone ngwago o mosa o jaanong re ya ko pele raetso kgwedi e re leng mo gone e ke September jaaka ba re ke September ke di-one tsa September a le rona mo calendareng ya rona ya South Africa kgwedi ya lwetse a e simolola ka lone letsatsi le la gompienole kgotsa dikgwedi tsa rona tota rona di tsamaya jang
kgwedi ya lwetse e tshwanetse gore e simolole ka di-22 tsa September you must remember gore rena ntho after ka morago ga bokolonial mosebetsi wa rena ke go translate colonialism into South Africa you know renga September ra re ke lwetse September is a silhouette a silhouette wa bona ga e bui ntho ke leina la motho ke Septimus Africanus or all of these people like Augustus, Augustus Caesar, July is Julius Caesar. So ke dikgwedi tse di bitsiwang ka mabitso a batho rona di bitsi diwa ka mabitso a tlhago la kotse gore maru a rwele metsi wabo so ntho ena e tlhalosa motsamaya wa tlhago because ntho tsena di buelela taba ya society re tswa mo yona we came from agricultural societies so pula di-calendar tsa rona dinako tsa rona di tsamaelana le di-activities tsa rona like agricultural activities pastoralist activities go ntsha ga dikgomo go ile nwesa dikgomo metsi all of these things di counter nako ya rona ke calendar ra rona it is based on our natural activities dilo tse ne re di etsa ka tlhago ya rona so therefore ntho e etsagetseng kore ga bo mofate ba fitlha ba translate calendar ba ene ba etsa re dikgwedi tsa rona di fit into dikgwedi tsa bone just like the Gregorian calendar I think it was in 1752 or 82 ke ge translate wa around that time I guess the most they were like answer properly but it is around that time that the Pope a change a calendar into the way ne le ka teng before that never sebedisa yengwe ba re ke Julian calendar which is another Roman calendar named after Julius Caesar so this one in it were ka mo papa Gregory so ba change dinako go suta environment ya bona mo batswang teng meetlo ya bone di festivities tsa bone di festival tsa bone di ntho tse tse le re di botlhokwa for bona mara because of colonialism it meant to say that the people who are getting colonized are subjects so therefore they are subjected to whatever it is of interest to them and o gopolo rona ge go tlwa mo go rona ba itse they are coming to Christianize us and to civilize us. It meant to say, auto change was the moya sarona, kwam change wa lengwa o yaro.
Listen to sarona.
Auto fetulwa sarona, ofetulwe history yarona, ofetulwe everything yarona, because by itraba shababaru we are savages, so retoka or rekenyuwe bo kreste lebo western.
Jano mo nakong e re tshelang mo go yone tota go a ke bue ka calendar ya South Africa a ena le tshusumetso mo matshelong a rona gore dikgwedi tse re tsalwang mo go tsoletse a dina le ka mogodi susumetsang matshelo a rona ka teng ya ka re bona gompieno batho ba bua ka di star sign di horoscope o kry batho ba sheba ba re libra ke batho ba e leng gore ba makgakga kgotsa batho ba ntseng yana le yana ke dira sekai ka gore libra ke batho ba e leng gore ba tsetswe ka in a particular duration ya dikgwedi jaanong a le rona mo South Africeng ga motho a tsetswe ka lwetse ka kgwedi ya lwetse a go na le ka mokgwa go tsalwa gage go mo kgweding go susumetsang jalo botshelo ba gage
wa itse ga e yalo and e ka sebe yalo and it can't be general ka batho ka o fela one thing for sure ka motho ke gore each one of us, we are unique. Each one of us, we are different. And no one is a repetition of the other. Lima twin, they are not a carbon copy of each other. They're just twin, you know. And then probably Baba Ngoma twin it through socialization. But I want to believe that ka go tswana or bazamo phiva ka tla go tswana kids ba bangwe ba le banana ba teng ba batla gore ba ratelele monno yiwane it is into ba ke socializang ka yona but it is not something that is genetic and therefore o tla e connecta le godimo le di horoscope le astrology le di zodiac number one number two re sebedisa a wrong calendar yelo re ga e natural to ourselves.
Yes.
So therefore like for instance no ke e sentse ba ile January ya go Ethiopia or ya South Africa no. And then when your horoscope is synchronized ka January ya go Rome. You know. And that is why most of the time in Tshwana I think we need but because of Rebata Hudumela so much. We're trying to push ourselves towards that, to say no. Yeah, these are my characteristics and so forth. So it's another one sophisticated guesswork. But the Khai and it can be because Gilways, you know, get different calendar system. And reassure it simula from spring equinox. Bila khaiso simule no. And then reamakala every now and then mareha spring arena marena lebu winter ka mogare ya bata. Like le no more lending mo ke Limpopo mo kwa chisa mo wa re ko Giyane. Abo ke plekete lo re di a chisa mara wa bata. Wa bo. So and if le re nele spring ngaba go sabate like lo wa bata go you know go na le that characteristics tsa winter and o tsho rona calendar se se go gape ka calendar rona it was not based on numbers mabona it was based on it was not mathematically based it was based on the season if it's a rainy season whether that rainy season is going to take 40 days then you'll have a 40 days month or it's going to take 60 days, then you'll have a 60 days month. Because it was based on the season or the activities, the days around that time. Kidipula or king. But now we're subjecting ourselves to something that must be mathematically exact. If a kadi 31 weather, that season, if it is or not, no, because of August. But you still see dust all the way into the mid September. Usually, retries the Kodibona ka August. So, the problem is synchro. The synchronization that the whole thing is not synchronized the same way.
Kore botshelo ba rona ga botsamaisane le ka mokgo calendar ra tshwantse tsamae ka teng.
Why is botshelo ba rona babu sinze gagolo. Mhm. That is why every time ga re tlhatlhoba batho ba tla tlhoba. That is why every time ga re bua serona sa rona ka serona e ba le bothata wa bona ba re sinze gagolo from diet dijo calendar matsatsi nako wa utlwa. So go na le ntho tse ngata tsa rona tse e le gore ga di tsamaye sentle abo
ke ka mokgore re kgona go boela South Africeng ka gore tota le nako ya rona ga se ya rona
le nako ya rona se ya rona ba re kadimile yone.
Wena moretsi wa Mahikeng FM na le 6.7 megahertz in stereo ke buisana ka kwano le Grandmaster wa the Bantu Order of Rastafari ke bua ka kwano le Thau Thau Haramanumba Master Thau Thau Haramanumba re bua jalo ka calendar ya South Africa jaaka re thankgolla jalo kgwedi eno go ka the Gregorian calendar ereng gompieno jana ke go simolla ga kgwedi eno ya September e leng gore e betse jalo go thoko jaaka tshimologo tota ya setlhaseno sa spring e leng gore rena ra itse gore tota ga setlhaseno setlase na ke setlhaseleng gore supa jalo gore ke ngwaga o moša ka gore sengwe le sengwe se nna setšha ka kwa jaanong ga e le gore o batla go tsaya jalo karolo mo puisanong ya rona o latlhele tshware legonyana kgotsa o na le sengwe se e leng gore o ka leka jalo go ka se tlhagisa nomoro ya rona ya WhatsApp sa pele le 0647290819 0647290819 ke yone nomoro ya rona ya WhatsApp mo e le gore oka le wena o ka fatlhosa fale le fale Master Thau Thau jano mo calendaring e leng gore ra e dirisa gompieno jana go na le dilo tse dintsi tse e leng gore ra diketeka e le meletlwana ebile re ebetse go thoko ebidiwa di-holidays ke ka dira sekae jaaka Easter e leng gore go le gantsi re tle re nagane gore tsamaisana le Sekeresete kantenya ke keteko ya Magerika ke keteko ya modingwana wa bone o bidiwang Esther modingwana wa fertility jaaka ba tshwana le rona le bone e le batho ba medimo e mentsi jaanong ka nako eo e diragala ka April go le gantsi ke a bona dirisiwa ya go na le accident between yone le Good Friday mme ga se dilo tse di tsamaisanang re a itse le gore ke ka mokgwa o ba nang le di-Easter bunny di-Easter bunny tse di supa jalo gone fertility tsalo ga nka e ba sentle le mae di-Easter egetse ra itse ra ela o bona le gore gore go na le botshelo jaanong ra itse gore festival eo e le gore gompieno jaana ke holiday ya rona ebile re keteka re sa itse bontsi ba rona mo Aforika gore tota goreng di-Easter ege goreng di-Easter bunny goreng Easter ke eng ke mang jaanong re boela mo calendaring ya rona ya mo Aforika a le rona calendar ya rona ya Aforika e na le diketeko tsa go tshwana le tseo tse di tshwanang le bo Easter jaaka re bona e le tseo ke tsa seeng tse e leng gore re tsentswela mo go tsone re sa itse gore go iragalang ka tsone go na le diketeko di tshwana le bo Keresemose tse e leng gore le yone tota ga re itse le New Year ya di-1 tsa January tota rona re a bona gore ka dirisiwa ebile batho ba bantsi kgwedi eo ya January ba e betse ko thoko yaka kgwedi ya luba ya tlala ya go tshona ka gore tota ga gona phetogo e kalo ga gona sepe se sentšha se se bonagalang jaanong mo calendaring ya rona a le rona re na le diketeko tse dintseng yalo gone ga di le gore ke teng ke tse di bidiwang mo bang
rona ga re na diketeko tsa medingwana go tshwana le calendar ya re sebedisa the Gregorian calendar ye le gore Mantaga itse ke letsatsi la modingwana wa ngwedi Monday Sunday ke letsatsi la modingwana wa letsatsi Tuesday ke letsatsi la modingwana wa mitsa gore ke Tyr this are the Scandinavian and the North gods or midiwana ya the Scandinavians and the North and the Northern Europeans bo Odin Wednesday's Odin mudimwa the Vikings and all those Scandinavian tribes bo Thursday ke Thor mudimwa la Khadima Friday ke Freya the goddess of sex and so forth and Saturday's for Satan the planet Satan but now for another story mosupologo go ra gore kwa simulla go fitlhela ka mokebelo mira gore re a ketella ya kebela le mokebelo so ene ga o sheba ye ya rona calendar ga ena Sunday you know it is Monday to Saturday ga ena Sunday and ga ka ba botsa ma Africa go tloga Cape to Cairo Morocco to Madagascar or what is the African name for Sunday ga leyo and mo le leng teng le na le la Sontaga la se Africa la la Sontaga ke le adingwa or le hlalosa something that has to do le batho ba tlile le lona letsatsi le like ka Setswana go tla tshoke la
tshipi la tshipi go nna re ke letsatsi la kereke
la kereke ba utlwa ke yalo rona a rena kereke rena kereke so rena abo so ntho rena le yona fela ke gore rena le mo supulugo go fitlhela ka mokebelo abo we have the beginning and the end and then from there there bua gore no la bobedi go ra re ke letsatsi le latelang le le supulugang e be la boraro be la bone e be letsatsi la botlhano and then it la mokebelo so mona re bua ka calendar ya matsatsi a beke ale tshelela 6 days e seng 7 days ye re sebedisa and re bua ka matsatsi a lore it is based on the numbering of them not on the gods Tingwana, like it's that year it's all a more Roman calendar year is 70. And then, Oya Kwedi Kweding, Aona Midingwana, ki Kitao, Koble La Felori, ki Pupu, ki Luis, Mabon, it's a Lusa Fela, Dintosed, Halang, Koyakasi,
what's a Tebusiho?
Bosietebusi
a ile mariga ka June ke setebusi go ka hore
o setebusi go bane
kwa
a gona dikobo kwa ba wa bona wa bona le ga o tlo o tlo ya go dina le ding wa bona gore go ba le bo kopa dilaletse bo mphatlalatsane bo motshotshonono mo rena dina le ditsalodi a gona the Aquarius Pisces which are different animal symbols which represent gods in that particular cosmology of the Greeks so and it is things like this that you want some gore di tswana ga di tswane and le value system ye replace on matsatsi di kgwedi di tla calendar ka boyona ga di tswane so therefore go ra re rona ge re tlogetse tsa rona re nkile tsa batho ba bang it means we have put away our values we have put away something that has a meaning for us that has a value for us to something that it has no meaning it has no value ga re itse tlamele o etse di research pele and then like how we formally it's nothing that you can relate with. It's not something you know. O khana hore o itsalanye le yona, we utlwe we utlwisise.
Moretse santse re le ka kwano re bua jalo ka calendar ya rona ya Africa re le mokgweding eno ya maru a lwetseng pula kgwedi eno gore ke thankgolla jalo ngwago mosha wa Africa jaaka re bona le rona ditlhare di simolola go thunya kontle sengwe le sengwe se simolola tota botshelo ko ntlheng re na le ka kwano le Master Thautau Haramadumba motlhatlheledi ka ko the order ya Bantu ya Rastafari re bua ka kwano ka calendar ya rona ya Africa Master Thautau gona le ka ko Mpumalanga ka kwa ko go bidiwang ka ko Inzalo Yelanga ko e leng gore ga re tlhalosa ka Setswana ke ko letsatsi letsadiwang teng a o ka re tsa fela Inzalo Yelanga wena moritsegano sa itse bidiwa jalo ke calendar ya South Africa ya maje a o ka re tsa fela ka le morago la ka ko Inzalo Yelanga raiso
Inzalo Yelanga ke pleke ye ka mo Mpumalanga magwa ba ibitsa Makwa ba ibitsa Adam's calendar. Now and then ka singuni bari inzalo yelanga. And then kasi suthu ki kintswana tsane.
Kuntswana tsane.
Eh. Ke mo letsatsi le tswang teng. A ire gore letsatsi le tswa ko Mpumalanga. E ra gore ga o lekwa ka di 22 ka di 22 seng o tlo bona this lining ya spring equinox. O tlo bona tsalo ya letsatsi. Actually selemo sena bomkhulu Ntsingisa and the Empire of Kemet bana le ba le leeto le ba le rulagantseng go tlo iwa koo ke ka bo di 2021 and then ba tla ba ba khempile go seng go tlo bona letsatsi ga le tlhagelela ko inzalo ya lane ore ko Ntswana tsatsi ko letsatsi le tsalwang teng. So now ke tse dingwe tsa di landmark tse e le gore badimo ba rona ba di siile mo le bagolo ba rona ba di siile mo tsa go bontsha gore letsatsi le tlhagelela jang or new year. Actually ke mo e leng gore bo tlo kgona go bona ngwaga selemo se setšha ga se simololo. So ke di natural what they will call the it is more like natural telescopes or horoscopes. Telescope actually, but it's a natural aligning ya maswika that you only get to see that alignment ke letsatsi le tlhagelela as a that credo motho a e bitsareng tsalo e lang
jaanong
and again le yona utlwa no magoa ba fitlhile ba e fumana ba bitsa gore ke Adam's calendar ke calendar ya Adam and Adam a sa nka dula mo Aforika Borwa labo Adam ga se ko Mpumalanga ebile ga se Motswana ga se Mopedi ga se
mo Afrika
ga se Lekwati labo ga se mo Afrika empa ga go fumanwa dilo mo di bitsiwa gore Adam's calendar because this is the same colonization ya science. Ba etsa ditiko tsa di placenta ba batla go itse gore ba shebile dipopelo gore na basadi kaofela ba leng teng mo lefatsheng ba tswa ko kae ba re ba fumana gore go tsiwa go mosadi wa pele mo lefatsheng they trace her back to Central Africa around 300,000 years ago. And then a scientist by the name of Rebecca Ken aba etsa ditiko tse wa University ya ko America ka 1994. Ha ba fetsa go conclude gore basadi ba ba leng teng mo wena ka le China re ke le goa gore kae ba tswa ko mosading wa motho montsho and magoa ba fetsa ba re no is the African Eve
ka
re ke Efa
Efa wa mo Afrika
ke Efa wa mo Afrika. So ke process ya go colonize knowledge, information, science. So a kgone gore o shebe nthwe originally for what it is like inzalo yelanga Ntswana tsatsi a khonore we shebe ka mogo eleng ka teng yeah empa we bontshiwa ka boga o mongwe wa se khuwa le sekreste le sekolonia. So these things now the answer a question and we both are the horoscope ya di zodiac or do we correspond with these things? No, you can't, Wabo, because it's an imposition ya something else.
Jaanong re setse re le mo kganyeng ya inzalo yelanga Ntswana tsatsi ko letsatsi le tswang teng re ka botsa potso fela gore karolo ya letsatsi le ngwedi mo calendareng ya South Africa keng ebile nka itumela ga o ka ama kgang ya the concept ya the son of God go itlhalosa gore tota the son of God etswa kae sentle sentle.
The son of God ke letsatsi la Modimo, S-U-N, not Mora Modimo,
not the male child.
Ntjena is from what they call astro theology. Theology, it is based on astrology. Every chapter in the New Testament, ebuanga Jesu Kriste, kawi bapesa leletsatsi ya fita. Every name bapesa leletsatsi, every name ya Modimo ya fita le yona. Ya tsana mo. Baba. So the name Most High, Ibukalitsatsi ka 12 o'clock at its highest point.
Yes.
Now you must remember gore ba gologolo ge ba bua ka Modimo in the sky, ba bua ka letsatsi. And ba bua ka natural science ya gore ga go tsena letsatsi ya go le ba le bophelo mo lefatsheng.
The science lone e bua yalo.
Yeah, so therefore when the sun rises in the morning, they saw it as the son of God. Others were the sun god. And then yare tshwene ga ile sheba kha le tlhagella o se e be re ra e goeletsa ba re ke sokombekara ke yone amogelang letsatsi. So, because it's when it's about the music, you go to the result. So, they are rooted. In the second answer, yes, are relevant. Reduce the poor fall. We try to imitate the animals. So, from Mabiso Arona, that is why most of the totems Arona, you know, Mufuking, totem Harakim Buta, Mohadla, totem, you know, Kimina no good, totem, you know, good to occupy. And then, Colonel Taung and so forth and so forth. Because, interesting, at the very day, I already voted to a giddy for four. So, the Horapela, and then Horapela, or Elalisa, or what they will call the sun worship. It was based on Hosheba Buditwini, Didutimo, and then hence the symbol Yatini, Ilitwini, Imelinis at Timokodim, Hosheba, that came to go Egypt. So, Heber the Son of God, Ilisama Mokodim Hamezi, or Muramudimusama Hodim Hamezi, Tababuika, a person, literally, Babua Kalisati, Kaudishabiliko Nuking. During sunset or sunrise.
E ka re le mogodi ba metsi.
Le tsama mogodi ba metsi. The different types of some Modimo like ke tshelo bo Amen Ra, Aten Ra, Atum Ra, ke different positions tsa letsatsi tse mo dileng teng. So the idea and the concept of the Son of God, it originates from letsatsi la Modimo. Gobane ntle le letsatsi ga gona bophelo. The plant is ashwa, but batla ashwa, everything else dies. So by this kapa sheba bakhul khul babonar, in the center of the universe is the sun. And this sun kilon ke na Modimo. So khebare most high babu akali tati halleko khodi Modimo. It is the highest point. So now this is within the framework of astro theology. So but now because of onali but for the this are motto fast anthropomorphic remote fatsa ntho tsengata wabo. So now motto fatsa ye ya letsatsi in the Bible is what they call Jesus or the Christ ke motto fatsa ya letsatsi. So that is why everything the 12 disciples, you know, keep the 12 houses of the sun, where the sun passes through 12 houses, what they call the 12 disciples, or the zodiac Leo up until to Virgo. Those are the different 12 different houses of the sun. So like again, sure, everything, particularly in the Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, anything ibuanga Jesu, yafita more. Hence, within the framework of astro theology, Christ is a Pisces a savior, or is a savior of the Pisces age. And then again, utabona ori, I'm the fishers of men, ona fe baba to the chapite pedi di lo taro. So now two fishes are symbols of Pisces. Pisces, baba ta chele ta lecheto, arzamon longa di fishimo, leta tola chele ta mumulo munga yona. Baba ta a symbol ya hore ke morwa modimo, as there will be no sign given unto you except the sign of the prophet Jonah, who was 3 days and three nights in the belly of the fish. So it's fish symbolism throughout, because it is characteristics of the Pisces age that he existed in. Again, it speaks to a calendar of a particular people.
Yes.
Very well. So, ahona Messiah without calendar. Lerona, haritlo buaka kaza rona lo. So there is no your salvation without your calendar. So from we've lost our calendar, we lost our salvation, and we adopt another people's salvation, and then that is where we find ourselves stuck up with Jesus Christ.
Re garela fela mo nakong e khutshwane raitso. Gore ntota go ne go le botlhokwa gore ba re gateledi le our colonizers ba fetole jalo calendar ya rona, ba ntse gotlhe gotlhe e be ba tsamaya ya e be ba dira re tsamaya ka ya bone gompieno jalo.
You see, we have to be out of our mind to be colonized. We have to be out of our natural selves to be ruled. Otherwise, that is why only this emphasis here, know yourself. You know, self-consciousness, self-knowing, self-determination. We have to lose ourselves and become the other in order to be colonized. So, we were the gods. We are gods to be worshipped by mortals. The Greeks worshipped us. We were gods. This continent was called the continent of the gods. How was about that? Those remnants that are not seen, they are still there. That was not seen. Later, we got to Batim. So our burial rites were deification process. There was a process of deifying you to make you, or Osirification, or to make you like Osiris. And now, to prepare you to go into the underworld, to become the lord of the underworld, or Ganga and Halim. So we have.
Ratoutou.
Restablo.
Hey, all right, re malete.
Restablo. Aho ya ko Mozambique, ba di sa se Portuguese.
Ma Afrika borwa go dirwa se
go. Go nna se go. Ko di poa ka nna di beile go mo sirwo. Ya ba kirikiri a rinka the colonial education system. E go me jariwang our wisdom ka tsone. Which is English, French, Spanish, Portuguese and others. Barinka Sonetsokatare, we are having a very serious problem in Africa South African particular. When coming into invention and discovery, gare kgone go fitlhela sepe ka ntlha ya gore our wisdom e ne jariwa ka dipuo tsa batho ba ko ntle le bana ba rona mo kontinente ya Aforika ba itaela ra o bua sekgowa, o bua sefrenche, o bua seportugese, o bua sejeremane kale ebile go tlegelele lekgang ya gore go tlile go tsengwa mandarin
no re e utlwetse potso ya gago mme re na le wena re thulaganyo e tla mo go wena la bone gongwe e tla re mo leetong la rona re tla leka jalo go ka sekaseka yone kgang e o e tlhagiseng re lebogile re malete ke lemogile raetso a pula ene raetso ma ene ka medupi nako ya rona setse re podile ka fo phefong mme molaetso tsene ka kwano ya re to add to what you are talking about, our universe is not 2022 years old but it's 13.8 billion years old, but it needs political will to change everything, and that will not need USA sanctions for being well informed. Molaetso tsene ka kwano mo thulaganyo rena ya omang re konosetsa ka mogwaletsele ntseng jalo mo retsi tsholofelo le gore o itumeletse jalo puisano ya rena ya gompieno o tswele jalo go ka itumelela jalo setlha se sa rona sa lwetse ke raya tota kgwedi ya rona ya lwetse mo setlheng se sa rona sa spring o nne le maitsiboa a edileng go tswa go nna Ras Pablo the Last Boy Scout ka re good night.
Platform, Mahikeng FM Podcast, Mahikeng FM 96.7 MHz, Sikokotelo, Saloaho.